Onani chitunzi tunzi cha makumi awiri. Samson aononga Filistina. Oweruza chapter 16 verse 23 ufika pa 31. Atsogoleri achi Filistina anapereka nsembe kwa fano lao. Anatulutsa Samson wopanda masouja mndende ndi kumuyika pakati pa nyumba ya masewera kuti iye awakondweretse. Samson anati kwa Mulungu, ndikumbukireni ine, ndikunipatsaso mphamvu kamodzi komweka. Ndipo Samson anapamphasira nsandamira za nyumba ija, ndikudziyedzamira ndi mphamvu zake zonse. Ndipo nyumba inagwera onsewo anali mnyumbamo pamodzi ndi Samson. Samson ndi atsogoleri onse achi Filistina anafera pamodzi. Mulungu anapatsa kugonjetsa Samson, koma chifukwa chosamvera Mulungu, sana kuone kugonjetsako. Abwenzi, ngati tidzipereka kwa Mulungu, iye adzatipatsa mphamvu kugonjetsa Satana ndi machenjerero ake onse oipa. Koma tigwiritse ntchito mphamvuyo kutumikira Mulungu osati kudzitumikira ife tokha.